mara taka kwa na we. Kwako nimefika, oh mami eh. Tando mizo kenda far away, oh far away. Oh baby, wendo kipa, wendo beki yeah. Umenituliza kama jimtungini yeah. Tando mizo kenda far away, oh far away.
Nani zijiwezi kwenye penzi lako.